kun sagale amerikati sagale amerika saganta na fana romo amma jal kabera da wato ta fi dage fa tota sagale America ba gana gata tane sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni ana kasuma sai tora media hawasa ta ne magala Washington DC ra kan sini da barso copy guya harra kibtata sadasa torba bara kuma lama fi diddami sadi akala kosa Ethiopia timo onkololista diddami torba bara kuma lama kudaja qabate iyate jira galgala kana kan sin kesu meso an bafkadu muradati copy kenya galgala kana ke satti wa ed imana genya na no amara ke sajiru kibba Ethiopia ke satti wae namotanke sani rabukani turani wae lola Israeli fi Hamasi fi wae siyasa United States akasuma si kopi torbani wae ummata oromo dabalate gabasale imota dadarat tiye fatana arka kamna amatu mursa danda kenya takkan wajinin tuktanu suna fera kandusu odida garasitirar bina uduti
akkamultan hordofto takenya odu harra kan senittimu an mitukufkaduti meshalen gargar sanamo ma gaza kasenanif yokan namun milisho ta hamasin qaba manijiran akaba anif yero gababaf nunni warana tarkanfi fudacha jiran akada banifi garummo warani chi hamas walin tasifamu akahinna ban minister mumme israel himan minister mumme israel benjamin netanahu abc news it akka himanit gari hamas is united states in shoruke summan mogafa meru israel injifachuf galme ishe ergarawatten boda yerohim murtof nef gaza titigafatum managenya wali gala akka kabattu himaniru yerohitigafatum managenya hinkamnet wantinutikamnu gari shorukesa hamas hanga nutitil mamnun olit barbadawu satis jelan netanahun witata kalesa waita usakka bexet president in united states joe biden ifi netanahun bilbilan immotalemile naga gaza kesajiran nanno lolli ittifufejiru kana kesa akamin bawu akadandan gargar sinamota nagara katani fakamin qaqqabu akadandaw mirkane sufi akasumas namota naga boji amani jiran kara basun danda muratti dubbataniru wajir gargar sanamo mal abata motomoto gamto mani akabek setti wita takalesa konkolatto ni sagaltani sadi kannen nyat qoricho tafayafi bishan fiatan karada anga masrin gaza senu jalqabaniru ergon kolole sadigdemi tokorra kase gargar sinamo ma gaza sen sifamu jalqabe kases konkolatto ni dibashani sagaltani sadi kannen gargar sanamo ma fiatan gaza senu dabanni motomoto gamto mani ifom sera
nanno ara milanno amara lalibalati lomli umno tani milisha fanno tifi motumma giddutti tasifamu akkaharati jalkabamu isakani manjiratoni bakisena qabesti lalibalani warana kanani midamu malajechudan yaddo qaban ibsanijiru
nanno amara godinale gojjem bakko tagaragaratti lolli humno tafanno fi motumma giddutti torbano taf dabbate ture sambatati qadar berra kase akkaharati jalkabu isajiratoni sagale america timaniru lolli kunis anale kanena kajabita hana daga damot bure dambacha farasbeti fi qwaritti tau jiratoni kunnen dubbatani lolli changaratti letti fufe jirachus himaniru lolich akaharat redebe kawusafi sababni humnoni motumma mana manatti demani sagatayin sajal kabu isatinis jedu namoni sagalen amerika dubbiseru lola guya arfaffa qabateru kana hordofes bakkota lollikun gaggefa majirutti manneno ji motumma fi mannen daldala cufa jirus jalan ministry ministera communicationi ethiopia tibbadarbe ifsakenani rakko nagenya nano amara kesa yeroda yerotti jijjira madufera jalani tureja lagabas ni aster misganaw gale america afkin desite akagabasa reuters sitti model betaderberra kase lolli akaharat humnota milisha fanno fi humnota motumma giddutti tasfama jirachu jirattonni himaniru lolli akaharat jalqabame kunis nagenya mannen amanta seena qabcemani fi bakkota kulkullu kannen akalali balaf yaddesatawu himaniru jalagabasichi tilbetaderbe kanolltonni motumma meshale warana dukawo gurguddataan yero 11 nanno mana amanta lali balara iyotti dukasa turu isani fi ijar sida mana amanticha kanjarra 12 mafafi 13 fa kesa dagara ijara meru midamu malasoda jadu tujira jala
Bulchinsa mootummaa naannoo Giddugaleessa Itiyoophiyaa godina Siltee magaala Qabad keessatti walitti bu'iinsa uumamee tureeni. Namoonni 1,200 kanaan dura qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turani gara qe'ee isaaniitti deebi'uun jalqabanii jiru. Kunis ittaanis ni dhiyaata.
Ji'oota dura sababa walitti bu'iinsaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii magaalaa Qibaat gadhiisuun kan baqatanii turan dilbata dabarsine kana gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiru. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'uun baqatanii turan godina Guraagee magaalaa Buttaajiraa mana amantaa ortodoksii Bataskaana Maaramii keessa turuu isaanii himanii amma gara qe'ee isaaniitti deebi'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi namoota 1,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqise kun ka'umsi isaa dargaggoonni hordoftoota amantaa musliimaa hojiin xibaaraa magaalicha keessatti taasifamu dubartoota keenya kuffiisaa jira. Kun immoo sagalee kadhannaa guddaadhaan ba'a jechuun magaalittii keessatti duula taasisuu jalqabaniin kan uumame yommuu ta'u walitti bu'iinsa uumameen manneen jireenyaa 60 ol gubatanii ture. Namoota amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiran keessaa kan sagaleen Ameerikaa dubbiseeru nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii himuu kan sodaatan ammayyuu sodaa nageenyaa qabaachuu dubbataniiru. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti hojii gaggeessaan sabakaa godinaalee Siltee fi Hadiyaa qeesis Malaa'ika Hiyoot Niguse araarri erga ta'een booda namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu fi taabonnis gara bataskaanotaatti galfamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naannoo Giddugaleessa Itoophiyaatti pirezidaantiin dhimma Islaamummaa Sheek Mahammad Kaliil gama isaaniin manneen jireenyaa gubatan ijaaramuunii fi qabeenyaaleen badan bakkatti deebifamuun namoonni qe'ee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Sodaa nageenyaa ammas namoonni qabaniifis furmaata waaraaf abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa akkasumas mootummaan ga'ee isaa olaanaa ba'achuu akka qaban dhaamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa obbo Indaashaw Xaasaw godina Siltee magaalaa Qibaat bakka balaan kun qaqqabeerutti daawwannaa taasisanii karaa nagaan jaarsoliin biyyaa tattaaffii taasisaniif dinqisiifatanii gochi akkasii kana booda akka hin raawwanne jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa murtoo manni murtii olaanaan federaalaa kanaan dura namootaan shororkeessummaadhaan himatamanii ji'a caamsaa keessa qabamanii hidhamanii 23 irratti kennee ture raggaasisee jira. Namootaan miidiyaa irra hojjechaa turan 4 dabalatee himatamtoonni dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabatee hidhaman 23 erga manni murtii boqonnaadhaaf bahee ture asii yeroo jalqabaatiif qibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Abbaan alangaa himamtoota kana irratti ragaa baatota 96 tarreessee kan dhiyeesse yommuu ta'u himatamtoonni karaa abukaatotaa isaaniitiin yaada himannaa isaan irratti dhiyaate kana mormuudhaan mormii fuula 14 qabu dhiyeessanii jiru. Yaada mormii kana irratti abbaan alangaa akka deebii kennu jechuudhaan beellamni itti aanu 7 har'aa sadaasa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka ta'u manni murtii ajaja kennuu isaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo rooba cimaadhaa fi balaa lolaa wixata kaleessaa mudateen Keeniyaadhaa fi Somaaliyaatti lubbuun namootaan 40 du'uun isaa beekamee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Mootummaan Soomaaliyaa sababa balaa lolaa kanaan lubbuun namoota 25 darbuu fi manneen jireenyaa daandiiwwanii fi riqichoonni manca'uu isaaniitiin labsii yeroo hatattamaa labseera. Hojjettoonni gargaarsaa fi kan yeroo hatattamaa aanaa Luuq kan kibba Soomaaliyaa Jubilaand keessatti argamtu keessatti namoota 2,400 kanneen rakkatanii jiran baasuuf yaalaa jirus jalameera. Waajjirri qindoomina dhimmoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaa lolaa guddaa laga Juubaa fi Shabalee irratti mudachuu malu akeekkachiise namoonni guutummaa kutaa Juubaa keessa jiraatan akka baafaman gaafateera. Daayireektar ittisa balaa Soomaaliyaa Hassan Isee Associated Pressitti akka himatti balaa uumame kana hordofee xiyyaara gara Dolloo erguu fi bidiruuwwan 2 Kismaayoo irraa gara Luuqii fi 1 immoo gara Baardereetti erguun namoota achi keessaa baasuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedheera. Haalli roobaa kun guyyoota muraasa itti aananiif itti fufuu akka malu kan tilmaamamu yommuu ta'u ammayyuu baddaa Itoophiyaa irraa lolaan dhufu sodaachisaa ta'us Hassan Isee dubbateera. Bakkoota amma balaa lolaa mudate kun waggoota 4 rooba dhabuun goginsa keessa turuun naannoo beelaaf saaxilamanidha. Biyya ollaa Keeniyaatti fannoo diimaan Keeniya erga roobni ciman jimaata roobuu jalqabe lakkoofsi namoota du'anii gara 15tti ol guddachuu ibsuun magaalaan buufata doonii Mombaasaa fi bakkoonni kaaba baha Mandeeraa fi Waajir haalaan miidhamaniiru jaleera. Balaa lolaa kanaanis hanga dilbata darbetti lafti qonnaa gara hektaara 100tti lakkaa'amu manca'uu fi beelladoonni 1,067 du'u.
Hayyee naannoo Amaaraa godina bulchiinsa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii fi godina Shawaa Kaabaa Antsookiyaa Gamzaanaa kee gidduutti gandoottani wal daangessan irratti onkoloolessa 25 bara 2016 haleellaa raawwateen lubbuun namoota darbeera qabeenyis barbadaa'eera jedhu jiraattonni godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii hidhattoonni faannoo qonnaan bultoota saba Oromoo ta'an irratti haleellaa raawwatanii lubbuun namoota hedduun darbeera jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa kan aanaa Antsookiyaa Gomezaanaa immoo gama isaaniitiin hidhattoonni adda bilisummaa Oromoo yookaan shanee jedhanii waaban qonnaan bultoota saba Amaaraa irratti haleellaa bananiiru jechuudhaan himatan. Dhimma kanarratti hoogganoota naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatii fi bulchiinsa godina addaa saba Oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dubbisne dhimma kana irrattis odeeffannoo qorannoo irratti hundaa'e hin qabnu jechuu isaa Tsahaay Damqooti kan gabaasni kun ittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Haleellaa naannoo Amaaraa gandoota daangaa godina addaa bulchiinsa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii fi godina Shawaa Kaabaa aanaa Antsookiyaa Gamzaanaa gidduutti uumame lubbuun lammiilee hedduu darbuu jiraattonni aanaalee lamaanii sagalee Ameerikaa himaniiru. Jiraata aanaa Arxummaa Fursii ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sababa ka'umsa haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aanaa Arxummaa Fursii ganda cokorsoo jedhamutti jalqabe qotee bulaan baay'ee miidhame hanga gara nama 20 bira ga'eera. Hammadaa immoo lakkoofsaan mana yaalaa magaalaa kamiseedha guutee aanaa guutuurra guutee kun akkuma buluun dhiyootti dabalamuu jira. Baay'eedha meeshaa guguddaadhaan uumamaa oolanii diskaa magaraleesma siripar kan jedhamu kana meeshaa haaluma hin taane tokko keessa kan jiramu sodaa nageenyaa fi baay'ee sigaate cimaarra kan jiru karaa rakkisaa keessa jirama hin jechuu barbaade. Keessattuu horsiisaa bultoonni warri saawwa fedhaasifatu. Guyyaan tunuu halkan itti taatee akkasitti irraa haala rakkisaa keessa jedhamaa hin jechuu barbaade.
Namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni faannoo meeshaalee gurguddaa fayyadamuun uummata irratti haleellaa raawwatan ammas sodaa nageenyaa hamaa keessa jirraa jechuun himaniiru. Jiraataan godina Shawaa Kaabaa aanaa Antsookiyaa Gamzaanaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni kan biraan haleellaa ture yeroo himan.
በኦነግ ሸኔና የአማራውን ገበሬ ወቅቱን ጠብቆ አዝመራ በመሰብሰቢያ ሰዓት አርሶ አደሩ እንዲፈናቀልና አዝመራው እንዳይሰበስብ አድርገው ነው እንትን ያሉት። ኦነግ ሸኔ ነው።
አባው ሸኔ ከንከራ ገዲቲን ነው። ሜሻ ጉርጉዳ ፈየደሙ ቱሬ ከናንዱራ ወልቲ ቡይንስ ንጅራ ገሩ ሀንጋ አራቲ ስርካ ከናን ሚጣን ጉዳ ነከሲ ገየም ቤኩ
ጅራታ አና አርጡማ ፉርሲ ገንደ ጨቆርሳ ተውሳኒ ከንህማን ነምኒ መቃን ኢሳኒ አከህና ሀምኒ ጋፈተን ሰገሌ አሜሪካፍ አከብሰኒ ትዳቶኒ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ በካ lolli kun gaggeeffame keessatti argamanii hin beekani jechuun haala ture akkanaan ibsaniiru.
Naannawaa Caqoso jedhamurratti warri faannoo Amaaraa Oromoota walirratti dhukaasaa eegalanii akkasumaan namoota hedduutu du'anii dhugaa dubbachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoodha naannawaa kanarratti bakkeen dalagamaa jiru daangaa warra kaaba Shawaatii fi godina addaa saba Oromoo daangaa irratti wanti kun obboleettee waraanni bilisummaa Oromoodha godina addaa saba Oromoo keessatti naannoo argamu eenyutu bal'aansa oduu jaartirra yookiin immoo maatii feete waan biyyattu waan daggalaa yookiin isaan immoo naannawa daangaa Affaarii fi daangaa saba Oromoo walakkaa kan ta'anii kuni waan dhugarraa fagaate wanti kun waan fakkaatu miti.
Sababa maanguddoon tokko Antsookiyaa Gamzaanaa keessatti hidhattoota faannoon ajjeefamaniin dubbiin ka'ee jedhan jiraattonni gamlachuun sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Jiraataan kan biraa aanaa Antsookiyaa Gamzaanaa kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan ammoo haleella kana raawwataniiru kan jedhan akkanatti ibsaniiru.
Dimtucha Korsoo miibbaanuti Oromoo. ነው መስሎ የሚባለው ስለ ሀገረ ማርያም ደግሞ የኛ ነው። ከሶስት ከምናምን በፊት አርሶ አደሮች እዛ አዝመራ ምናምን አሁን እየሰበሰቡ ነበረ።
dimtu
cokorso kan jedamtu kan oromoti agar maryam ammo kan kenya guyot sadin dura qonnam bultonni bakka sana omisha walitti qabaturan oromonni kargadiran omisha akka walitti inqabanne durkani warra kan kenya achi sammo namota afur jala butan kalesa sagalen ukasani dagama ture namon diddamata handwa neru omishni undu badera jechunis ni dandama rayan tsabiya dufe kidduseni tasgabesu vialer garu erga namni midame dufe
wae halella rawota mefi midaka qabijedame kan batun himatan ratti bulchinsa nanno amara godine shwa kaba fi bulchinsa godina adda saba oromorra debi ergachudaf cerraqin tasne harqaf milkovni komishni mergana mo etiopia director kuta hoji sera fi policy tarikwa giritacho sagale american imma kan ratti gafatamani odefannu gahan qabnu jechun ibsani jirum
እናዚህን ማበጫዎች ከተለያዩ የሚዲያ ምንጮች የሰማው ቢሆንም ኮሚሽኑ በቦታው ተገኝቶ በሌላ መንገድ ክትትልና ምርመራ አላደረገበት።
ኮሚሽኑን የሚርገነመማ ኢትዮጵያ ወደፈኖ ከኔን አብሌ ሰባ ሂማገር አገራራ ከነገ የመለ ኮሚሽኑ እጅ በከሰነት ተርገመ ቆረኖ ሂንታስኔ ከናፉ የሮዳፍ በከከረት ዋሙደት ጅረመ ከነረት ኦዴፈኖ አመት ይፈታስኑ ሂንቀም አድታሪኳን ተደበሉዳን ሰባ ነጋፊ ተዝገብን ሂንጅሬፍ በከገራገራት ሉቡንዳ ሞታ ኒደርባ ሚደምኒ ቃማ ንቀቀበ ቀበኝ ንበርበዳ አከስማስ ቄራ ቡቀውንስ ንጅራጀቹን ነገኝ ፍተዝገብቲን አከጅራ ታይሱዳፍ ቃምን ድም ኢላለቱን ጥይየፈኖ አከይትከን ዋምጨ የስተኒሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
United States case latti filanno presidentumma barad ufukumala mafi diddami afuri taasifa muilalchise sagale namottani dursani walitti qawamani akka agarsiisanutti presidentin durani Donald Trumpi kutawan biyyatti murteso taanshan keessatti presidenti amma angorra jirani Joe Bidenini dursajiru imma sagale namottani kana keessatti waeni umuri Bideni fi waendi nagde akkasumas waelo la Israeli fi Hamas gidduti tibana taasifa majiru wanti ye fannane irratti kenname jedamera gabasni Anita Paulis Anisa Pauli masara White House ra qopesite waye kana wanti muqabaha filannon presidentumma wagganto koye muwajiru kanatti lamili America giddu garagarumman jiraachu isa masaran White House nibeka akkasagaleen ummata haarani New York Times yookaani kolleejini seenaa jedhamu walitti qabe agarsiisutti warreen sagalee kennan kuni waa'ee ulfa ofirraa baasu waa'ee eegumsa dimokiraasii waa'ee dinagdee waa'ee nageenya biyyaalessaatii fi dhimma godaantota xiyyeeffannoo keessa galchaniiru akkasumas akkaataa Biden lola Israa'elii fi Hamas gidduu jiru itti qabaa jiranu irrattis ijannoon warri sagalee kennan qabanu hubannoo keessa kan galchamedha. Sanbata darbe namootan 10,000 lakkaa'amanu fuullee masaraa White House'tti hiriira ba'uudhaan deeggarsa baay'ee Israa'elii fi qaban irratti komii isaanii dhageessisanii jiru. Gama biraatiin Biden wixata kaleessa kutaa keessaa filataman Delaware keessatti ijaarsa misoomaa daangaa Atlaantiikii kings irratti taasifamuu fi dolaara biliyoonii 16 baasuudhaa fi karoorfachuu isaanii dubbatanii jiru.
25 different projects. All the Bill and Northeast Carter from Boston to Washington.
Projectoota Demission sarara kaaba baha Boston irraa kaasee amma Washington DC tti ijaaruun karoora an America keessatti investigochuuf qabudha. Kanaaf waggoottan dheeraadhaaf falmaan ture.
Trumpi yemmuu wixata kaleessa himannaa isaan irratti dhiyaatee fi mana murtiitti dhiyaatanii dhimma filannoo ilaalchise waan jedhan qabu.
Lakkoofsi sagalee isaanii gaarii miti. Waan har'a New York Times irratti ba'e agarsiifta. CBS isa qabatee gad ba'a. Bakka hundatti dursaan jira. Haa ta'u malee haala haqa qabeessa hin taanetu jira. Kun dhugumatti filannoo keessa harka galfachuudha waan dinqisiisaa wayiti.
Lammiileen Ameerikaa torban kanas bulchiistota naannoo filachuurra jiru. Waa'ee sagalee uummataa irratti kan dhimmatanuu fi deeggarsa dimokiraatonni Israa'eliif qabaachuu qabu irratti kan hojjetan Mark Meelman akkana jedhu.
Anybody who's paid close attention, I think, to American politics over the last number of years would assume it's going to be a close race.
Namnu waggoota muraasa dabran keessa siyaasa Ameerikaaf xiyyeeffannoo kenne kamiyyuu dorgommii walitti dhiyoo ta'e akka geggeeffamaa jiru ni hubata. lakob sagale ado matan namma kun garu tinno ankararra matina tfakkata bakka wambro ra haladate trant akadu sajiro garsisa
University George Washington itti barsisa bulchinsa siyasa kanta ani tadbelti gamasani tini wae filanno kanarratti wanjidan gabo.
People I have talked to from the Biden campaign have told me that number one, it's way too far out.
Mora Biden kesa namotan aso sise akanati manitti tokofa baye fagoda lama fa yomusa darka filanno wali galaragu ummani Trump ra Biden inflata sababan sas ummani badin sabara bulchisa Trump ta etti debiu wanin barbanne fi kajiruda.
President Joe Biden tari Trumpini nammo amajidani yadda ulata garen dula filanno Biden kendesu ibsa VOA da fergeni wa isa gale kenna mera jedame kanarratti akka hindippanne ibse jira.
Haye amma mogara kopi torbani tidarbina wa e ummata oromo kanabeftu lata barakuma lamaf jaha bala trafika ishe irragaheni mila ishe tokko kan abde gazete situ fure riwottamiru dorgommi festivala filmi qamami damtota irratti tiyefatu injifatte jirti focus on ability jechudani kambe kamu dorgommi festivali festivala kafu kanarratti australia kesati tasiba mekratti fure hioti ramaddi documentary sagale ichala argachudani kan mote galmo dawiti frehiot akasuma simmo firafi mati ise asofsi sudani gaba sattanu nu ergejira walina jakasu
barna barakuma lamaf dem sadi kan gaggefa me bada se focus on ability marsa kudo shanfa dafi kanarratti sira madele gara gara andurgumtoni dibala maf saddete mitokko ethiopia dabalate biyo takudo sagalira kirmatani jiran akka copestone festival filmi kana jiranitti durgumichi sena qama mi damtu taratiti yefata warre ogumma filmi kabus barna sirritti sena na mota kana akka yefaba sofi bada se focus on ability barna fi arjumtoni dollar kuma dibatokko lkenu focus on ability ifse jira.
Ladies and gentlemen, please take your seats as the show is about to
Barakuma lamaf ja finfinne gara da matti malarra uto jirtu bala konkolatan kamila takkad abde freyot mila dabuni she uto she nabin oji shetti na majabatte wanta tefi kara walda fanno di mas yena jirenye she retti bifa documentary kan kopai filmin achi boda durgumi focus on ability jedemu kan retti yermate injifate
sane jin durgumuni cimada garummo rabbis dabalame manni kiyas ka sagalina taani wankana akan injifatu taera akadunya tambotiran international recording subse recordi wagga hatatun tain wagga am company chi erdi saganta kan jalqabe wagga wagga ansagessu wagga hunduma recording subse chi
jota admir kan tur filmin sena freewot bu adil betaderbe beksefameni ramaddi documentary intlanno internet intasfameni injifatunisa beksame kana marke setare azgaunko gudda nagamachi sejetti freewot
an jamachu kuyu akane tinchin befu hada taskabayna argitemele ergi engedati yeron jalqaba maqako wetajirati wamamu halkan dakan sakura tokko tibariu da sakura tokko bari dakan ifsamu ugagbachi ratan injifada yadajadun qabu garu wannata en ya fordofun qaba wantain abu zadin yadafre kan Ethiopia satmatif samase entre kan Ethiopia ke sa wan abu zadin yadafre garu sagantan gafajel qabamu saganta bani sagotani kani amma nama boti an mu'atin ifsajani fayutamru gafajamu nanne jachura
and the winner is Freyhut Temaru
but asasai dollar commercialy akasmas linji online qaba kan internationally jachura kan biye kesamu ga ganaran mo kronachi ufu jira ak Ethiopia tsin qopa ak Ethiopia skandor gomame adabanu jira wante e ak Ethiopia tis bedasi qopa hu jira yero sanasan ufani wareko
Freyhut Temaru gazete situ namo tarokono fitamnu ma isanan qatu famo lenji ganiti jimmat lalatte walagalita gambit kan guddatte Freyhut duranu toji gazete sumarejirtu barakuma lamabja balankun kulata ishe mudate
balaan jireenya ishee guutummaatti jijjiire kun utuu Finfinneedhaa gara Adaamaatti konkolaataa kiraatiin namoota 14 waraabbii diraamaa raadiyoof fuutee deemte galgala isaa utuu deebitu kan ishee mudate ta'u hagayyee darbe yeroo VOA waliin gaaffiif deebii taasistee dubbattee turte Freeyot. Adde Zaabish Mambaruu Armeen Freeyot har'a yoo isheen dorgommii kana injifatte gammachuu ishee hirmaachuudhaaf as adaamaa jiru. Guyyaa balaan sun Freeyotiin irra ga'e akkasii yaadatu.
Miila ishee tuqamee maachuudha miila ishee hin tuqame jechuun ani mucaa koo qaqqabee ilaaluun qabu hospitaalaa dhufteedha hin dhuftu achuma dhaqeen ilaala mucaa koo achi dhaqee ija kootiin argee maal akka godhan mucaa koo ilaaleen fudhadhee dhufa malee jedhee hospitaala ishee tursee. Abbaa ishee fudhadhee fiignee yeroo dhannoo akkas taatetti hin beenu bakka akkas kana booddee ani akkanan taate hin jenne mucaan keenya. Inna baay'ee miidhamne baay'ee gaddine isheen garuu mucaa cimtuudha maal jettee abaakoo fa'aa akkanaa qaba. Waaqa komitee daganaa ofiisaatii amma sana godda'amte kun warra fayyaadhaaf gaddi. Baay'een gammade maalii fi anis yeroo hundumaa tsalootii kooti isheen akkana taatee cimtuudha miti ani bakka ishee atoon ta'eetti akka isheen ta'u baay'ee mucaa cimtuudha isheen garuu kana keessa dabartee biyya ishee furuu isheen akkana taatu mo'uu ishee bichaamanii riikardii qabamee jiru cabsuun ishee nanna'e. Nan gammadee fi nanna'e isaan waan isaan beeku eenyuun godhu kun immoo birtaatii isheetiin kun kan dhufe ani dhalootiitiin ishee gargaara malee mucaa koo waan an godhuuf hin qabu.
Badhaasa maallaqaas caalaa onlaayinii barumsa argachuun koo aanaa guddaadha. Isa caalaa immoo beekamtii idil addunyaadha kan argattu kanaan. Kanaaf hojii koo gara fuulduraadhaaf kun balbala guddaa naabana jechuudha. Kana booddee carraawwan dhufaniif akka itti fayyadamuuf akka addunyaattis akka hojjedhuuf carraa guddaa naabana carraa idil addunyaadha kan naabana jechuudha. Isa turre caalaa na gammachiise.
Waaqni idil lamaan waan fiigee argachuu malee takkaanis ta'u irraan hin dhoggine kan jettu Freeyot. Egeriif gama ogummaa leenjii kennituutiin giddugala leenjii namoota ofitti amanamummaan rakkataniif dhaabuu hojii saba himaatiinis dhaabbata ijaarrachuuf akeeka qabdi. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaatiif nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuuzubee Horaa. Piroduusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qophii kana karaa qopheessitoonni teknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture amma fakkaadu Moroda waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.